ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA kifukulude ne kiyimiriza ekiwandiiko kye baasoose okufulumya nga kigatta paaka za takisi bbiri empereerwe okuziteeka mu paaka emu ekyabadde kitabudde baddereeva mu bitundu ebyo. KCC mu kusooka yabadde eragidde paaka y'empereerwe evuga ng'edda e Kayunga yegate n'ey'empereerwe evuga ng'edda e Kiteezi kyokka nga we baabalagira okuzza mmotoka ezo omugaga yali yabagoba wodda. Oluvannyuma lw'abagoba ba takisi okugugguba era ne bajeemera ekiragiro kya KCC baategeezezza nti ayagala okudda nti ekiragiro ekyo kyabadde kya bulabe era nga kiyinza okuddamu okuleetawo enkaayana bwe batyo ne basalawo okukijeemera. Kaakano akulira ebyokuteekerateekera ekibuga Injinia Justus Akankwasa afulumizza ekiwandiiko ekiyimiriza ekyo ekyasoose okufulumizibwa. Sendawula Diriisa akulira ebyemirimu mu mulimu gwa takisi mu bitundu by'e Kawempe agambye nti ekikoleddwa KCC kibayambyeko kati era nti baakuzuula ekifo ekituufu we bagenda okusimba ebidduka byabwe.
Oluvannyuma lwa KCC okukola kidiiru n'omugagga omu gye buvuddeko tuzze tukaayana ng'omugagga abbako badebe wa takisi sente nnyingi ezaali emiliyoni esatu n'ekitundu n'abateekako miliyoni mwenda. Tumaze emyaka ena nga tukaayana, munnange twali tuli awo nga KCC ate mu kifo mwetwava ate nga yatulagira tuveemu olw'okuba yali atugobye ate ng'emwongedde temporary gazette tajasoloze takisi. Naye bugenzi okukya olwaleero nti KCC y'emwezeemu n'ewandiika olwaleero.
Injiniya Kankwasa mu kiwandiiko kyafulumizza alagidde omugagga alina ekifo ky'ayagala okufuula paaka atuule ne baddereeva ba takisi olunaku olwaliro bakkaanye mu bwangu abw'ekirema ab'ebyokwerinda baakuyingira mu nsonga eyo. Mu kiseera kino KCC etuuzizza olukungaana wakati w'abagoba ba takisi ababadde batandise olutalo empereerwe bakkaanye ku kiki ekiyinza okuddako. Semu ya Richard Sabawandisa agoba ba takisi e Kawempe n'empereerwe agambye nti ekyali kikolerwa kyali kikyamu ddala kubanga kyali kyakuleetawo okulwanagana.
Kino ekiguddewo olwaleero kibadde kyakuyiga eri abakozi ba gavumenti oba abakozi b'ebitongole bya gavumenti nti ebintu ebimu si birungi kusalirawo mu woofiisi, wabula ensonga nga zino ziba zeetaaga okusooka n'otuuka ku muntu wansi ku gulawundi okutegeera ekituufu, kubanga abagagga bangi batuula ku baavu lwa nsonga nti abakungu basalirawo mu zi woofiisi.